Yeah, sure. O 626 lo. Ngeke babuye. Ni double R. Epitin. Ngeke babuye lap, bayazi direction. And bavele bathuke manje, mangithathi action. Bathi gama nguye ya, upapa action. Mangithanda ngayisuse suke manje, vele ngikhoze corruption. Game ngeke babuye lap, bayazi direction. And bavele bathuke manje, mangithathi action. Bathi gama nguye ya, upapa action. Mangithanda ngayisuse suke manje, vele ngikhoze corruption. Yeah. Babiza bonke uvuthe nabo boss babo. Ngeke babuye sebabonga lera kungabapholi imbambe seba. Funa ngiboshwe bangilani but lawyer. Uyingangitshele ngalaba bamoshekile ngirame le message. Ngeke balunge tshale kawe sibale madala ngichome nge-lyrics is from dala. Ngibulala babhaya ngibulala kwasani nge-lyric game intwana sa. And noma ungabamlungu nengirame le message mike nawe ngeke ulunge. Kafole enye into estrange enye into evele ixaka abantu enye into eyenza ngizondwe abantu. Uma ngijabulelwa abantu ngoba umculo ngibhalele abantu. Yakhuza ungaye ngamzokuxaka ngathi nesikoro. Ngekuye mngana mkafule the last angathi sporo ngakulunga usifanise nami. Ngekulunga mfana nami bazamile bahlula kuma ngibacabanga sanokuhlethi ufuna ufuna ukufana nabo. Ya welcome join ibandla nginawe join list abo mangavelo zizwa amandla. Ngeke babuye lapho bayazi direction. And bavele bathuke manje mangithathi action. Bathi gama nguye ya upapa action. Mangithanda ngayisuse suke manje vele ngikhoze corruption. Game ngeke babuye lapho bayazi direction. And bavele bathuke manje mangithathi action. Bathi gama nguye ya upapa action. Mangithanda ngayisuse suke manje vele ngikhoze corruption. Bizomthembile your favorite rapper ngimhlafuna. Ngathi ngilambile ngamagama ngilowo ngirapha mlethela umjimisi ngimonisa ukuthi akekho fit like imgijimisi azajuluka agcina fit bese abone ngathi ufit kunamathatha ama-transpinde ngimfake 6 feet underground ngamnika i-chance ngimonisa ukuthi usasemncane ngerhyme ucabanga kancane and umtshele futhi ne azothatha amalesini afike ekhaya awafunisa right him be a better person when the best bits what they wrote on the script ngoba uhrode no rapha amasimba ngapasis uyabhimba ufake i-autotune akamayindi kashanga i-tune emlandela waza akakwazi ukuyithuna le nto uncede i-autotune make ngayifakanga sounds awful umjida make khafula nginagwala le nto yivar ayijik finish and dlala feda ngalo nami ngisanda ukubhimba kodwa nge-rhyme ngenza amasimba game. Ngeke babuye lapho bayazi direction. And bavele bathuke manje mangithathi action. Bathi gama nguye ya upapa action. Mangithanda ngayisuse suke manje vele ngikhoze corruption. Game ngeke babuye lapho bayazi direction. And bavele bathuke manje mangithathi action. Bathi gama nguye ya upapa action. Mangithanda ngayisuse suke manje vele ngikhoze corruption. Game ngeke babuye lapho bayazi direction. And bavele bathuke manje mangithathi action. Bathi gama nguye ya upapa action. Mangithanda ngayisuse suke manje vele ngikhoze corruption. Game ngeke babuye lapho bayazi direction. And bavele bathuke ke manje mangithathi action. Bathi gama nguye ya upapa action. Mangithanda ngayisuse suke manje vele ngikhoze corruption.